Amawubo 144 verse 1. Makabonga uJehova idwala lami ofundisa izandla zami ukuhlasela neminwe yami ukulwa. Verse 2. Umusa wami nenqaba yami, umphoshongo wami ophakemeyo nomkhululi wami, isihlangu sami nengiphephela kuye nothobisa abantu bami phansi kwami. Verse 3. Jehova, uyini umuntu ukuba umazi nendodana yomuntu ukuba uyikhumbule na? Verse 4. Umuntu ufana nomoya, insuku zakhe zinjengethunzi edlulayo. Verse 5. Thobisa amazulu akho, Jehova, wehle, thinta izintaba zithunqe.
Verse 6. Imibani mayinyazime, ubahlakaze, thuma imicibisholo yakho, ubaphithizise.
Verse 7. Yelula isandla sakho phezulu, ungikhulule, ungophule emanzini amakhulu, nasesandleni sabofakazi. Verse 8. Abalomlomo wabo ukhuluma inkohliso, nesandla sabo sokunene singesokunene samanga. Verse 9. Ngiyakuhlabelela kuwe Nkulunkulu isihlabelelo esisha, ngogubho nezintambo eziyishumi ngiyakuhubela. Verse 10. Nguyonika amakhosi insindiso, okhulula inceku yakho Davide enkembeni elimazayo. Verse 11. Ngikhulule ongophule esandleni sabafokazi, abamlomo wabo ukhuluma inkohliso, nesandla sabo sokunene singesokunene samanga. Verse 12. Lapha amadodana ethu enjengezithombe ezikhulileyo ebusheni bazo, namadodakazi ethu enjengamatshe amagumba abaziwe ngendlela okwakhiwa kwezindlu zamakhosi. Verse 13. Lapho izingubo zethu zigcwele, ziveza izinhlobo ngezinhlobo, nezimvu zethu zizala ngezinkulungwane, yebo ngezinkulungwane eziyishumi emadlelweni ethu. Verse 14. Lapho izinkabi zethu zithweswe kakhulu, nalapho kungekho kufohla kwesitha nokungena empini nezikhalo ezidaladini zethu. Verse 15. Babusiswa abantu abanjalo, babusiswa abantu abakaNkulunkulu wabo, unguJehova.